dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri mu Rwanda.
Mwaramukanye amahoro mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo, ni Eric bagira ubusa ubasuhuza ikigari mu Rwanda. Ikiganiro cyacu cyandone kibanze ku kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda bambuwe ubutaka mu gishanga kizwi nka Kihene, magingo yabavuga ko bibasiwe n'ubukene. Ni igishanga gifite ubusi bwa hegitari zisaga 80 gikora ku tugari dutanu: Bunyogombe, Gitisi, Munini, Nyamagana na Rugogwe. Abaturage bavuga ko mu 2010 aribwo babonye umushoramari witwa Deo Rutayisira shoye abakozi mu myaka yaba bararandagura bacukura ibyuzi by'amafi. Ku bwa politiki y'ubutegetsi bw'u Rwanda ibishanga ni ibya leta. Ahagombaga gukorerwa uwo mushinga w'ubworozi bw'amafi ya Kujitu koperative Gerageza Tuyorore, Ijwi rya Amerika ihagere yasanze ari ibyobo byameze mu Rukangaga, ibindi bimeze nk'ibiboga by'umupira. Gusa yabonye ibyuzi bibiri byororerwamo amafi. Muri iki kiganiro turabatambagiza igishanga cya Kihene, turumva amateka yacyo, tunumva uko abaturage bagikeshaga hamara mu kububabayeho. Turasoreza ku butegetsi mu nzego bwite za leta, twumva icyo buvuga kuri iki kibazo. Twisegure gato twagombye no kumva igihombo kuri uyu mushoramari ntibyadushobokeye. Tubahaye ikaze dutangirana na Bwana Zefania Nsengi yumva kuri Kihene.
Kohera aho ngaho, ibi ni ibyo biti bitangaga nagari bigwaye. Dore guhera aho ngaho rero, ubu ni ukumanuka twigire hepfo urahabona. Mbwire nawe rwose, urebe aho abaturage batasuhuka ni he inzara itabica. Duhere hano aho yagarukiye. Noneho dore umuyoboro do hana ugerayo naho
umuyoboro uravuga urubibi
urubibi yaje ariha dore gucira aha dore gukata gushya.
Ubwo ninde wihaye?
Niwo dewo ntaro wamuhaye so wa leta yaza guha umuntu hano
urenze hano ubumurengereye
ubumurengereye anagusanzemo asanze banarenza n'uyu mwana wahira baramutse bamubonye nanjo bayijyana cyangwa bakamwiruka. Ubu nawe waharenga hano n'ubu ngubu batubonye natwe yagiye ushobora ko nawe isira twamagana.
Utemberamo gutya?
Birabujijwe naga gupfa kujya mu kobone. Noneho hano ubona ko kumanuka gutya ari isambu ya data. Guhera aha ngaha kugira hari ureba hari ibisiga. Aha niho hari amatunda yanjye yaranduye. Na ndishyi naki araza ararandura. Abantu yarandura akagari kose karariye. Amatunda yanjye ntabwo muyazi ba? Hano hari amatunda abantu bose bazi. Ibaze kuva ahangaha uri umuturage wakoze kugira ayo akaza karandura aho umuntu aba atakwishe ni nta n'igiceri cy'icumi byuza niyo yishyirikorwa birimo gusa tukamenya ngo leta yamuhaye nta n'umuturage uburira.
Ntabwo byumvikana uburyo umuturage mugenzi wawe aza agafata umurima nk'uko ubisobanura akarandura imyaka irimo.
Ntabwo ari umuturage mugenzi wacu kubona tuzahakomokerega ndetse tuzahava yahereye hepfo igira hino hano rero ntabwo bibuhaheza ubundi kugenda byo wagenda ukaruha rwose.
Ndabona ibyo bo nka bitatu birimo amazi.
Ibi ni ibyanjye.
Eh, ni byawe?
Ni kuvuga kugira ngo agarukire hano nawe yageze hariya nanjye ndavuga reka nkore umushinga nk'uyu nguyu.
Ororeramo iki?
Nororeramo amafi.
Arimo?
Hano amafi arimo. Arimo. Kuko urumva niyo ataza kunyitambika hano, hano hari amatunda, hari amafi. Yageze hano rero arahagarara ubundi afite gahunda yo gukomeza.
Dukomeze untambagize.
Dukomeze mutabe.
Tunyure he? Tunyure hakurya?
Reka tunyure gutya ngende mwereke uko biteye. Naho ubundi iki gishanga rero urabona ko kirazamuka kikaminuka kiragenda kigakatamo ruguru kigakomeza. Noneho ni ukuvuga ngo urabona ko ubuso bw'isambu uko zagendaga zimanuka barazikase umuturage wese yamanukaga akaza agakora hano ku mugezi. Abantu hakurya ni kare. Ubona ko harimo umuyoboro w'ingarane wagitandukanyaga. Hakurya ntabwo yagiyeyo. Aho atagiye ubona ko abaturage bari guhinga bafitemo imyaka. Ubuse uyu afite inzara?
Ndabona afite ibijumba.
Afite ibijumba. Dore ibishyimbo birimo biraza, imyumbati. Hakuno hano rero naho niko habaga hameze. Hari icyo uhareba?
Ndabona urukangaga.
Ni uko habaga hameze. Nese umuturage azasonza. Ariko none ubwo yari nahangaha urebe ko nubona ahantu hari umusaruro wajya mukararira n'umusuma umubwire. Ujye urakafata ikintu ukica abaturage bangana gutya ariko harimo n'ikigaragara ko abana bahahira. Gusa waza guhaha hano?
Ubu hamaze nk'imyaka ingahe hatari mu maboko yawe?
Rwose imyaka irenga itanu. ibaze kugira ngo acukure hahinde haba umusozi buke yamaje gushyama amazi bya amazi biranga biramunashyama n'amafi birakama kuko urona kuza kwitambika hano n'ubwo bwo kugoma
kugoma gute
kugomwa abaturage n'ese ubwo wambwira ko ari cyo yunguka uri mu bugizi bwa nabi rwose kuko n'undi wahagera afite inda nawe ajye ubu yavuga ko hano ibi bintu bifite akaciro
none iyo mubajije ubutegetsi babwira ngo iki
kumva rwose nta kintu badutangariza dore ngewe negeze nabajije goronome w'akagari w'umurenge arangije arambwira ngo se ngo aho ngaho ngo ubutaka n'ubwa leta twabonye kuri telefoni kuko narahamagaye w'akagari atangiye kuza kurandura amatunda aje mu murenge kuri telefoni ndambwira ko nagiye kugira ikibazo nkabandeba hano bafite ibikorwa bakarimo andandurira amatunda iki byose abaturage bose bari kubica n'iki kibazo kiteye gite none se ubwo butaka n'ubwawe nti naho data yakoreye arangije nange aha mu munani ari naho nari naraguze nari naraguriyeho arangije ambwira ngo ubutaka n'ubwa leta nta kindi kintu ngiye
nk'ayo matunda uri kuvuga wayasarura gute wayabyazagamo umusaruro gute ku mwaka ku kwezi byari bimeze bite
ayo matunda ndi kuvuga nasarugamo amatunda 2000 bya buri cyumweru n'ubu 2000 nagurisha rimwe 20 mwafitemo 140 bya buri cyumweru kose yaje arandura n'igice cy'icumi yamaye noneho hasi no ku mpande narakoze mu mushinga wo kwahinga amateke bita amabwayisi ayo ngawe ni ibiryo byanungaga byari biri ku mpande yaje ararandura hawe n'igice cy'icumi urumva ni ikibazo turi rugero nagwa nk'uyu nguyu w'ibishyimbo ubu leta iguhaye uri umuntu wahawe na leta ubu ntabwo waza byibuze uko mubwira utuma umuturage wari wakoze uko amaze ibishyimbo byafite agaciro kangahe wenda niyo yaguca 5000 nacyo niyo wamugenera ukaba uti nubwo nubwo nahawe na leta ngo ngiye kuhakorera ngaho vamo nanjye nkore uwo muturage ntabwo byamunezeza niyo wamuha 2000 ubu ni kimwe n'uko waza mukarandura atazi uburyo uranduyemo ngo wahawe na leta ese leta yica abantu ubu n'ubukomeza rwose gutya
ni hanini nk'uko ubivuga
ntago waheza ugira nahaze
naho nimuwe
ibi byose nyine ni ukuvuga ngo dore imiyenzi ruguru hariya nayo nahahonye nta miyenzi itambika se yihaye ndigo rubi rw'imusozi hariya ruguru hariya hariya
ruguru yabaye imiyenzi migufi
bwa ni hariya kutambika hejuru ubundi niyo afata hano yageneye ibyuzi ariko naha kunguka byibuze agapfa kwareka batugera gahinga buri ukureba uriya muntu yahinze hariya hariya haruguru bwana gashobora kurenga hariya
ntabwo mujya mumenya ngo hanganaga gutya
aha
hose hamwe
nawe ugereranye kuko ni hanini nawe ugereranye urebe kuko haraminuka urabona hariya hepfo nibyo nakubwiraga hari ureba inzu y'ibati niho ngo ari gukora umushinga w'ingurube
urambwira uburyo wabyazaga umusaruro iki gishanga kimwe n'abandi baturage ugiye kwivugaho wavuga ko ubwo nyuma yo kuvuga ngo utagira ikindi wongera gukoreramo ubuzima bumeze bute
rwose no kuba meze gutya siko nakabije kuba meze kuko nari nakoze njya niteza imbere nawe urumva uri umuturage ukabasha kubyaza umushinga ahantu ugomba gukura 2025 niyo wajya mu 15 andi ukazigama ntibyakuza kwiteza imbere ngo tuba twayiteje imbere rero abaturage bose bararira n'ubu ngubu rero nyango abaturage babaye nk'ibyihebe kuko ntabwo ko inzara yabamaze
ibyihe buravuga iki
barihaze bariharurutswe none se ibaze umuturage utariye umwitambitse imbere aho ubona yanaguhitana ibi bintu ahandi ari wabibona ari wajya ahantu ugasanga ibintu bidafite agaciro gutya
none murasaba icyo ubutegetsi
icyo twasaba ubutegetsi ni ko bwaturenganura kuko twararenganye ni ukurengana twasaguriraga amasoko ubu ni ukuvuga ngo atari yahajyana njye urumva ko nabifitemo amatunda arabaga bafitemo inyanya abandi bafitemo intoryi amashu za pavuro buri ruto rwose rukaba rurimo ugasanga Ruhango yaremye Kigali bakagemura none twebwe icyo tunavuga rero noneho niyo deja ahera ahangaha akagarukira ntakuke ngo afate n'ukunguka hakurya
ese mujya mubonana nawe
nakubonana nawe nakubonana agashyira abakozi azaje kubahemba iba aba ari ibyo bakora kuko n'iki gishanga yazi yibaza kuhacukura gutya tubonana twateye n'induru wenda tukubonana gusa barazaga bagacukura ukabura icyo uvuga bumva abantu babaga bateniyemo bagera mu ijana bacukura kino kintu ntabwo wakwitambika uri umuturage ntabwo wakwitambika
amazi yagombaga kuva he nta amazi mbona aho yagombaga kuva ndagenda mbona impombo wenda yagombaga kunyuramo ariko ntabwo mbona isoko y'amazi yagombaga kuva
hari umugezi utugabanya kuko urabona ko gishanga ni ibishanga bibiri hano hakurya ni Bweramana niyo ni Bunyogombe Bweramana sinzi abakoreye ubuvugizi bo barakibaha Nima yuko tiba ni mambo ya kuvari kuhabia zomusaru. Ahanga ni ho niwa na kifata bogozi ni ho hagari tijishan. Ingorizi maria wuyo na haria jamii ingorizi nenga nijam. Nenga aho aho afitumu shinga ngomo kujibu yote.
Aliko aho amafarim.
Wewe na mu hatu kwa zengu chuo sendo bichi jifita kama nini hichi?
Hichi kime gusa?
Hichi kime. Je, wala chivu? Ulevu jana kwa kuzi mu yote mazoe kujenda bidengi jana.
Cyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika murumva akabagira ubusa tumaze gutambagira iki gishanga cy'akihene twegereye umusaza amonu z'amateka yacyo kuva mu myaka ya za 70
iki gishanga nagiye ku kigira chef de equipe twatowe n'abaturage bugaro twara amakipe 5 ikare hari amakipe 4 n'igitise kavaya ni makipe kishanga cyacukwe mu buryo bavanga batunganye bishanga tuzaje duhingamo ibintu bya hijyambere tutangira makoperative twagiye mu ruhango kubyigishwa iminsi 5 y'icyumweru tugiye kurangiza batujyana muri stage kutwereka ibyo tuzakoresha twahereye muri rugira migozi hariya muri gitaramo tuzamuka hasi ku iteme tugiye ruguru mu mpinga hari ubusumbo gubatswe n'amabuye n'ugubatswe n'ibiti ntabwo bamagira twereka
ubwaho buhari ryari mu mwaka wa
71 nko mu mpeshi bagiye turi abantu 45 biki gishanga tumaze kuva muri rugira migozi tujya muri takwe hagati y'akayumbu na kivumu naho harakane gashanga
icyo gihe byagendaga bite
kwavuye kwigayo dusanga bashinzemo indodo za metre aho zajya ugarukiriza shehu za kipe hazajya akoresha undi aho mbese amakipe bace amakipe tujyamo n'abayobozi batuwekanaga bakavuga izindi bari bafite ku ikarita uzave kuri iyi nomero uzageze kuri iyi baradutondeka kigishanga kiva hari haruguru hagati ya kanazi na nyinya kikagera hagati ya mukingi na gitise cyitwa kihene cyose ikintu twabanje gukora bwa mbere ni uguca imiyoboro iyo ku mpande kugira ngo amazi ave mu gishanga tubone ko tuhacukura abahari baca hariya baba abashefu umuntu yakoraga mu ikipe ye undi mu ikipe ye harimo ingabano za buri shefu tumaze kuzuza iyo miyoboro y'igasozi mugishanga bashyiramo baraje urugomero
yego
amazi araterera ava mu ngarani ajya muri ya miyoboro y'igasozi leta yohereza imodoka ijya kuzana amabuye izana imicanga izana amasima igishanga turagitunganya kimaze kuzura neza 73 nko mu byo mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane baza kuhemba abantu bakoze cya gishanga igihembo cyari imirima ntabwo ari amafaranga
imirima y'icyo gishanga
aho twakoze hamaze gutungana noneho iminyu bayidihembye nkaho baduhaye amafaranga abafundi bahabwaga amafaranga kishana kimaze kuzura neza 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 baza kuduha amapariseri imirima yacu umuntu wundi 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 uko twakozemo bo bari bafite ibipima yibapimije bakahera ku bivyo twakoze kuko twakora mu kimwe rukabye noneho twese turagabana turahitanya turahinga
mwari mugifite muri nk'abantu bangaho ugirane
sugira ngo ntibari nk'ibihumbi hafi mu 8 nosa ahantu
ibihumbi 8
kire gishanga nosa ahantu afite hegitari 80 n'izindi kuko kuva aho ruguru mu mwe kwa buriyo haruguru y'iteme rya kibingo na bunyogombe kugera kwa kayibanda epfiri hagati ya gitishi na mukingi harimo hegitari 80 n'izindi abo bashefu nyine nibo bari barimo hagati aho ngaho bose bahita bagabana shefu agabana mu iki mu bantu undi mu bantu kishanga turagihinga kibaye kibaturage ejo bundi nyuma y'intambara ejo bundi nge nari mfunze numvise ngo hari umugabo bahari barahaye utwa rujugiro bahamwambuje nkuko yari yatese nkingi ya kigose nabyumvaga ndi muri gereza yewe abantu barahaguruka
rujugiro uravuga umunyemari
niwe nyinyi ngo yari yarahawe niko yavugaga ariko basanze atari yarahawe yatwaye ibiti byari yashinze aragenda aho mfunguriwe ejo bundi sanga igishanga kiraho mbona uyu yadutse acukura ibyuzi icyo kibazo nacyo kibajije mu baturage gisi navuga yego ariko se uyu ucukura ibyuzi niba ari intumwa leta baduhaye ingurane y'imbizi yacu icyo twita igihembo kugeza ubu rero kiri mu maboko y'uriya mugabo yashyizemo amafi none amafi nayo yarapfuye kuki batadusubiza ubutaka bwacu ngo tubuhingemo niba afite umushinga yazanye naduhembe bigira inzira
abahingurane niba ariko nkumva
ye none nicyo gihembo twakoze baduhemba imirima none imirima niba ya leta cyangwa ikaba y'umuturage niba twishyura imirima twakoze
barakibambuye rero ubu bimeze bita umuntu yavuga ko bihagaze bita ubuzima bumeze bute
twebwe twabuze aho dukorera kandi twari twarahahawe kandi nzi ko nta leta ivuguruza indi niba rero wahahawe ntatwishyura imibizi yacu ahubwo bigira inzira
nibyo yangije
kwangiza senda ubutaka bwanjye buracyahari tuvuge urugero aho bimuye ikibuga cy'indege hari mu Bugesera abaturage ntibabaguriye ntibagurirwa
barabaguriye
aho bacishije amatara uwo batemeye ishyamba ntibamuhembye kuki si uwo munyemari atatwishyura imivizi yacu ngo atware ubutaka bwe niba leta yari bumuhaye niba se leta yari bumuhaye nitwishyure twavunikiye iki kandi batubwira ngo tuzakora koperative bigira imigozi bari bayibambura haruguru hari igitaramo baracyakoramo bahingamo ibigori n'imiceri muri itekwe baracyakoramo twebwe twazize iki cy'ihene yazize iki kugira ngo imirimo yacu ibure
birababaje rero niba nkumva neza
nawe biratubabaje se twabuze tubwira none se wavuka agira uti nawe ubu birasigaraho
kubera icyo wumva ko
bisigaye haje benshi nawe ubu birasigaraho
nkataye icyizere rero
twabuze tubwira
ko mwataye icyizere muzehe
twabuze aho tubwira uwo tubwiye niwe utwambura nk'ubu nawe nagushyiramo abaje bose ntibari abanyamakuru
oya ntunshyiremo
nzabishima mbonye nzanye raporo yawe none se wowe abanyarwanda bose basa
ni akarengane rero
none se atari akarengane k'iki umworozi se yaje korora yarahacukuye
ahubwo se hari mu iki ko wahatendera hari icyo wabonye
ziriya fi se zirahari
amafi se ahubwo hari amazi arimo hari amazi ubonye
none se hari amazi ntitufanyoye si izuba ryanyoye ku kibazo dusubiza ubutaka bwacu tuba tubuhinga naza itegeka imvura yikagaruka yenda azaba nabi basobanurira
muntumye ku butegetsi murantumye iki
gusubizwa ibyacu uriya munyemari niba leta yarayishyuriye nayo imusubiza imari ye
uretse abaturage bambuye igishanga kigahabwa umushoramari abafite amasambu hafi yacyo nabo bavuga ko bahora mu makimbirane umushoramari abarengera
dewegewe amaze kubona amaze gucukuza ibyuzi hano harimo imyaka myinshi cyane baranduye batunguye abaturage ntibanababwiye ati mukuremo imyaka yanyu noneho ubwo ngubwo babirangije baraza bazamuka no mu mirima y'abaturage igishanga cyabo kigarukira hano kuri uyu mukorogero noneho jyewe mu kwacu nta gisambu yacu ari muri leta nuko njya ku kagari njya kubaza impamvu nabonye abantu bankoma mu kwanjye nagiye guhinga nti ni ukubera iki gitifu w'akagari arabaza ati se ni mukwawe gute ntago ari muri leta umuntu wabaruye ubutaka yampaye ibyemezo yuko atari muri leta. Uwo twegeranye hashize iminsi aramugurira Bizimana, dore turegeranye hariya yubatse ibiraro amuha miliyoni. Nago jyewe yigeze angurira, yari yanjye ngo ahanjye kubera ko umugabo wanjye afite ubumuga bwo mu mutwe. Noneho nanjye aravuga ati nawe ntago nakugurira, ati wowe uri igisazi nk'umugabo wawe. Umugabo wawe yarasaze, nawe uri igisazi nkawe. Ati nzahatwarira ubuntu, akajya hashyira abakozi benshi cyane, abakozi bakaharinda. Nanjye namanuka guhinga, bakanyambura n'amasuka bayamaranye nk'amezi atatu yose ntahinga, ndongera nsubira ku kagari kubaza ibyo bintu. Mbabajije icyangombwa cyanjye cyari kitarasohoka, ariko ubu ndagifite, cyarasohotse. Icyangombwa narakibonye, basanga icyemezo cyanjye ntago ari muri leta. Ariko ubwo byarakomeje nje no guhinga, abakozi be barongera baranyamagana, barankubita, izo suka barazigumanye. Nuko bigeze aho rero njya kongera kubibwira Gitifu, aravuga ati ahamagara abakuru b'imidugudu, kuko yari yarabaherereje urupapuro yuko atari muri leta, yuko bagomba kureka nkahinga umurima wanjye. Bariyangira babicaho, bakajya biyangira bakabicaho. Bigenze gutyo Gitifu arababwira ati mugende muce urwo rubanza murebe uwo umurima nyirawo uwo ari we. Umurima bati twasanze umurima ari uw'uyu mudamu atafite n'icyemezo. Ati ubwo rero imvura nigwa uzahinga umurima wawe. N'ubu ngubu iyo maziritse itungo ibiziriko barabica.
None se urahinga bimeze bite?
Ubu ntegereje kuzahinga nkareba ko bongera kunyirukankana no kunkubita.
None se mukecuru, kwa mutakifite iki gishanga wavuga ko mwagize ingaruka ki?
Twagize inzara. Ubuse tubona aho duhinga nk'igihe kuzuba twashokaga iki gishanga, tugahinga tukavomera tugakora ibishoboka byose, twagira amahirwe imvura igahita igwa tugakuka tukajya igasozi tugahinga. None se urabona tudashonje? Turashonje. None se twagira dute ko nta uburana n'umuhamba? Naho hose harahacu, ariko noneho bakujya n'imusozi. Imusozi ahangaha se turahagera.
Yivuga ngo harahanye, mwatangiye kuhakoresha ryari?
Nge rwose ndakubwira ngo ni igihe kinini niga kuza gushyingirwa inaha, nasanze umusaza n'abakecuru bose bahinga aha haruguru, bakahinga igishanga nacyo bagihinga, bahingamo imyaka isambu zabo, dore zagarukiraga imiyenzi bayiranduye aho bahinga bingibi.
Washingiye ufite nk'imyaka ingahe? Ntabwo yibuka.
Njyewe nashingiwe mfite imyaka 17. Nubwo wese nuko niyo nzi.
Nubwo ngo ugera hano wasanze igishanga ari cy'abaturage?
Nasanze ari abaturage bagihingamo imyaka yose, tugasaruramo ibishyimbo by'urufunzo bahitaga mu rufunzo, tugahingamo ibishyimbo n'ibijumba, tukazatera muhindo nk'ubu ngubu bishyimbo bivuye hano.
Urumva umutegetsi wisangaho watura iki kibazo ninde?
Nawe wareba undwanaho, wandangira nk'uwansobanurira nyine. Wandangira nk'umutegetsi wansobanurira nyine akatubwira uko tugomba kumera. Ahubwo ndetse waturangira n'uwo mubyeyi wacu.
Umubyeyi wanyu uravuga nde?
Kagame akareba ibi bintu rwose bitumye dupfa.
Tuvuge wagubukira imbere y'uwo mubyeyi wawe uvuga.
Namubabwira. Namubwira ko inzara nyishe yitwicanye n'abandi. Si njye njyenyine. Nk'ubu ngubu koko, ubu ntituba dufite imyaka aha. Nibura tukaba dushonje dutegereje.
Mu gushaka kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri ibi bibazo by'abaturage, Ijwi ry'Amerika yahamagaye kuri telefone Bwana François Xavier Mbabazi, meya w'akarere ka Ruhango, abanza kwemera ko iki kibazo bakizi.
Icyo kibazo ndumva nkizi, twebwe abaturage bari bakitugaragarije batubwira yuko kitabyazwa umusaruro, kandi koko twohereza n'itsinda ryagiyeyo ryasanze mu by'ukuri hatakibyara umusaruro uko bikwiye.
Mwaryohereje ryari?
Ndumva ari kuri iyi impeshyi idushoje. Twebwe twari twavuze ko kwirihinga nirigera twe tuzagifataho umwanzuro, hanyuma umushoramari yaba ntacyo akoze gifatika tukagiha abaturage bakagihinga.
Ihinga ryageze riri gushaka kurenga rero?
Ntabwo rirarenga, kuko ngira ngo imvura ya mbere ubungubu ejo nibwo yaguye mu karere ka Ruhango, kandi ntabwo ihagije. Nkumva ko rero season hey n'ubundi iracyakomeza. Icyo twabwira abaturage ni uko bakwihangana, ni ukubabwira ngo bagategereza gatoya, ariko ubundi ntabwo twakwemera ko igikorwa remezo nka kiriya cyakomeza gupfushwa ubusa kandi abaturage bagikeneye.
Ubwo kwihangana gatoya muravuga kuva uyu munsi mu 2017 kugeza ryari?
Kuri iri hinga turimo kigomba gukoreshwa byanze bikunze. Umushoramari niba atagikoresheje kizahabwa abaturage bagihinge, ariko urumva ntabwo ari ibintu wahita uhuteraho, ni ukubanza kureba niba hari amasezerano yari ahari hagati y'umushoramari n'akarere ateye gute, hanyuma tukareba se we yananiwe ibiki, hanyuma ubundi tugafata umwanzuro. Kuko ubutaka n'ubwa leta, ubutaka bwa leta buhabwa ubukoresha, iyo atabukoresha ngo abubyaze umusaruro buhabwa abandi.
Ahubwo byanze bikunze ayo masezerano mukomojeho, ndumva yarariho kuko nanone nubwo abaturage bo bashyiramo wenda ibintu byo kudasobanukirwa byo kuvuga ngo umuntu yaraje barandurira imyaka, ariko byanze bikunze ntabwo umuntu yaza nk'ikimanuka ngo aje kurandura imyaka. Nuko njye nahise numva ko amasezerano yarariho n'akarere.
Birumvikana amasezerano yari ahari, sigiye uyabitse mu biro byanjye kuko afite inzego nyiramo hamwe n'umushoramari ngira ngo hari umushinga wari wateye inkunga ku bireba n'ubworozi bw'amafi. Ahoro ni ukureba ngo ibyo akarere kari kiyemeje ni ibiki mu bireba n'ayo masezerano, iby'umushoramari wari yiyemeje ni ibiki, hanyuma tugafata umwanzuro. Kuko amasezerano yariho kamemu atanga n'uburyo bwo kuyasohokamo cyangwa no kuyasesa iyo ibyo yateganyaga birangiye cyangwa se bitagezweho.
Njye mpagera hari ibyuzi cyangwa se byagombaga kuba byitwa ibyuzi, nabonye bimeze nk'ibibuga by'umupira byumye nta mazi arimo. Ntabwo ari igihombo ku karere ka Ruhango, abaturage barataka, ayo mafi ntiyabonetse, si igihombo.
Birumvikana usibye no ku karere no ku mushoramari wari wiyemeje korora ayo mafi, nawe urumva ni igihombo. Mu by'ukuri ibyo yaragamije gukora byakabaye byaramufashije ubwo bikamuteza imbere nk'umushoramari. Urugiye gushora imari mu bworozi bw'amafi no ku karere ndetse no ku gihugu birumvikana. Icyo rero umuntu yakora ni uko nk'uko bivuga bidakwiye gufata umwanya munini igikorwa remezo cyari cyaragenewe ubworozi bw'amafi igihe bigaragaye ko butakunze kidakoreshejwe mu bindi cyabyazwa umusaruro.
Mu minsi yashize nagiye nkurikira andi makuru avuga ko ubuyobozi bw'akarere mwiyemeje kugira ngo umucyambu ruriya mushoramari aho atabyaza umusaruro. Kuba muri gutangaza aya makuru se ubwo bwo abaturage babifate gute? Birahamye bya nyabyo bimeze bite?
Birahamye cyane rwose kuva kuri rino hinga. Icyo nuba twabizeza ni uko abiteguye kuhakoresha babitegura tukazabaha bakahakoresha.
Nagiye nganira n'abaturage bakambwira bati mu buryo bw'imiryango bahafashe muri 71 cyangwa se mu myaka za 70 tubifate dutyo. Mu kuri uko kuhafata se tuvuge ngo umuntu wari uhafite ayo mazina arazwi, nta muntu ushobora kuzatakaza wenda akazamo abandi bashya, ese abari bafitemo iyindi myaka yabo bavuga ko baranduriwe ntibabone ingurane, ibyo byose bizagenda bite?
Njyewe ndumva ari ibibazo biri bitandukanye.
Yego, nanjye
igishanga ni igishanga kandi igishanga ubundi kiba ari ubutaka bwa leta.
Yego,
biraterwa n'icy'amategeko ateganya. Igihe habarurwaga ubutaka hari ahagaragaye nk'ahafatwa nk'igishanga, ndetse na nyuma gato biza gukosorwa hamwe mu hari harafashwe nk'igishanga hasubizwa abaturage. Ibyo byarakozwe nabyo. Aho ngaho ari igihe cyose hagaragara nk'igishanga, aho ngaho ari ubutaka bw'abaturage. Habaye hari imyaka haba ari ubutaka bwa leta, hari imyaka yenda yaba yarangijwe n'uwo mushoramari ubwo ajyaga kuhakorera, abaturage bakabaye barabigaragaje tukamenya ngo ni naka na naka bangirijwe imyaka iyi n'iyi n'umushoramari ubwo aragiye gukora ibyo byose by'amafi. Ariko kugeza ubu ngubu icyo kibazo ntabwo twacyakiriye. Icyo tuzi ni icyo ngicyo cy'uko hatabyajwe umusaruro, hatatanze umusaruro uko byari byifuzwe. Icyo turimo dukurikirana, ariko icyo kuba hari imyaka y'abaturage yangijwe, icyo cyo ntabwo twari dukizi. Niba tugeze abaturage tuzagikurikirana.
Mu yandi magambo rero, murizeza abaturage ko bigiye gukemuka
cyane.
Ndamushimiye cyane bwana Meya wa Ruhango Mbabazi Francois Xavier kuri iki kiganiro ahaye ijwi rya Amerika, ni nawe dusoreje ikiganiro. Nshimiye cyane abaturage bose twaganiraga ndetse namwe mwarimu dukurikiye. Nk'uko bisanzwe mukomeze mutwandikire kuri email ni radio yacu @gmail.com. Mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika na Ray akabagira ubusa naho butaha.
Turayitwa Kiginyi, abakobwa bo ni barindwi, abagore